Champion, timu ya taifa, uongozi wangu wasuma full dose, full pressure. Hatutaki zaidi, tunatosheka na afadhali. Iga uone
Sahel International, Maurice Mariaga, rais wa Sinza.
Metro Studio, Alan Matigo.
Lakini akienda kuangalia FM Academy tu Wana sema sema, wana paka paka, wana chonga chonga na kumona malaya. Why? Kwa nini?
Kaniki G7, eh.